Yohani umutwe wa cumi.
Ndababwira nkomeje kwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, aba ari umujura n'umwambuzi. Naho rero uwinjiriye mu irembo aba ari umushumba w'intama, umuraririzi aramwugururira. Intama zumva ijwi ry'umushumba, maze agahamagarize mu mazina akazaho. Iyo zose zigeze inyuma y'irembo, azijya imbere zikamukurikira, kuko ziba zaramenyereye ijwi rye. Ntizikurikira zitazi, ahubwo ziramuhunga, kuko ziba zitaramenyereye ijwi rye.
Icyo ni ikigereranyo Yezu yabahaye, ariko bo ntibamenya icyo yashakaga kubabwira. Yezu yungamo ati,
ndababwira nkomeje ko ari irembo ry'intama. Abaje mbere yanjye bose bari abajura n'abambuzi, ariko intama ntizabitaho. Ni irembo. Uwinjira rishya anyuzeho azarokoka, azajya yinjira asohoke kandi abone urwuri. Umujura azanywa gusa no kwiba no kwica no kurimbura. Yona azanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse busendereye. Ije mushumba mwiza, umushumba mwiza yemera gupfira intama ze. Naho umucancuro wingirwa mushumba utari nyiri intama abona impyisije agatererana intama agahunga, maze impyisi ikazisumira ikazitatanya. Igituma yihungira nuko ari umucancuro, intama ntizimushishikaze. Nijye mushumba mwiza, uko data nzi nanjye nkamumenya, niko nzi intama zanjye nazo zikamenya ndetse nemera kuzipfira. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo ngomba kuzitarura, zizumva ijwi ryanjye, maze hazaba umukumba umwe uragiwe n'umushumba umwe. Igituma data nkunda nuko nemera gutanga ubugingo bwanjye kugira ngo nzabusubirane. Ntawe ubunyaga, nijye ubutanga ku bushake bwanjye. Mfite ubushobozi bwo kubutanga n'ubwo kubusubirana. Ayo niyo mabwiriza nahawe na data.
Ayo magambo yatumye Abayahudi bongera kwicamo ibice. Benshi muri bo baravugaga bati,
yahanzweho n'ingabo ya Satani, kuki mukimutega amatwi?
Ariko abandi bakavuga bati,
iyo mvugo si iyo wahanzweho,
mbese ingabo ya Satani ibasha guhumura impumyi?
I Yerusalemu hari iminsi mikuru yo kwibuka itahwa ry'ingoro y'Imana, hakaba ari mu mezi y'imbeho. Yezu yagendagendaga mu rugo rw'ingoro y'Imana munsi y'ibaraza ryitwa irya Salomo. Abayahudi baramukikiza baramubaza bati,
uzageza ryari kutwicisha amatsiko, twerurire niba uri Kristo?
Yezu arabasubiza ati,
narabibabwiye ntimwabyemera. Ibyo nkora mu izina rya data nibyo ntanzeho umugabo, ariko ntimubyemera, kuko mutaraho mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi kandi nazo zirankurikira. Ziha ubugingo buhoraho, ntizizigera zipfa, kandi ntawe uzazinyambura. Data wazimpaye aruta byose, ntawe ubasha kuzimwambura. Jyewe na data turi umwe.
Abayahudi bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Ubwo Yezu arababwira ati,
nabagaragarije ibyiza byinshi data yantumye gukora, ni ikihe muri ibyo gituma muntera amabuye?
Abayahudi baramusubiza bati,
igikorwa cyiza si cyo gituma tugutera amabuye, ahubwo ni ukutuka Imana, kuko uri umuntu ariko ukigira Imana.
Yezu arabasubiza ati,
mbese ntibyanditswe mu mategeko yanyu ko Imana yavuze ngo muri Imana? Tuzi ko ibyanditswe bidakuka, ba bantu babwiwe ijambo ryayo, Imana ubwayo niyo yabise Imana. None se kuki munshinja gutuka Imana ngo navuze ko ndi umwana wayo, kandi arije data yitoranyirije akantuma ku isi? Niba ntakora ibyo data yanshinze, ntimunyemere. Ariko niba mbikora, naho mutanyemera, nibura mwemere ibyo nkora, kugira ngo mumenye mudashidikanya ko data ari muri jye, nanjye nkaba muri data.
Icyo gihe bongera gushaka gufata Yezu, ariko abavamwo arigendera. Nuko Yezu asubira iburasirazuba bwa Yorodani, aho Yohani yahoze abatiriza ahamara iminsi. Abantu benshi bagumya kumusangayo bakavuga bati,
nubwo Yohana nta gitangaza yigeze akora kiranga ibye, ariko ibyo yavuze kuri uyu muntu byose byari ukuri.
Nuko abantu benshi bari aho bemera Yezu.